This is the African Music Mix on the Voice of America.
I can't niche.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Them say life is sweeter than, but you for take it easy and make you know the rush and blow your meter on. Just get your hustle on, then be fly you day for land. Use your head and use your hand, don't you envy brother man. After all we all be one, no oh, hey. Don't keep doing what you doing and don't watch nobody. Now who you for listen to me, Nabagode. Mankind go give you story, but in the end they go leave you lonely. So make your own history, yeah. Walla, let me have you in the bank coma. I keep moving on, I'm a soldier. I'm not gonna lose the title, I'm a holder. Yeah, walla, let me have you in the bank coma. I keep moving on, I'm a soldier. I'm not gonna lose the title, I'm a holder.
Winners don't quit, cause quitters don't win. God forgive us, save us from sin. Bless us with success and a couple of things. Protect us, we all know the trouble it brings. Words won't break us, words will make us. Words will take us with some fear haters. Yeah, cause we got game like the Lakers. I spit raw naked. I think life is like the video and whiskey. While from the ghetto, the alpha rich kid. By the boat running your game at the stakes. When you dream, dream big like the big sis. M.O.B. money over M.O.B. money over bridges. M.O.B. McDonald's over burger. Can't spend the rest of your life trying to lose digits. Okay, okay. Hustles the chill with a drink rosé. Like play with a drink jittery. Life is short like me. Weather, bring the storm with me. Weather, cause we got cheese, mo, cheddar, R2Bs, so be and get a dano. Yeah.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Tuma kichwani kipawa cha toka kwa Mola wala sijatumia ubani sitapiki kupata chato watu wanadhani labu tani labu biashara bwana ila angalia usipata sala kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara usidharau hizo biashara watu watangongoshia msala wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara mashairi sibatishi na nitauza nyingi nakala na sio utani nyota kwangu muonekana biashara wanago ni rafiki zangu tena wakina wewe uliza maswali mengi majibu mimi sina nakupa rap shule mashairi yangu yana vina watu wanachoka
Achana now.
Wanapaka tope jina langu.
Achana now.
Wanataka nimkosee Mungu wangu.
Achana now.
wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dila yako.
Sema achana nao.
Mini akina, biashara ndo ajira. Kama nyimbo ziziki, basi weka subira. Sista piku pata jina, watu wanapata sila. Waleta choke bidafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tusihishi kama dogo na pina. Hali choke tupe mambo tukati
miziza fitna. Wanachuki binafsi, achana nao. Sista pie, achana nao. Wanachuki binafsi, achana nao. Mali brain, yeah. Azifai, izo chuki binafsi, azifai, masela wote, yeah. Azifai, izo chuki binafsi, azifai, tuziacheni,
yeah. Wakata wapasuke kwenye stage wanguke, so kwamba najua kurapu tu, hata kurusha tuke, au vipi mfani, awataki tuisho nataka tuke. Ambiti nipe biti kwa mashairi na wakurupushe. Nikate mizi za fitina, mizigo ni ronao ni shushe. Sitaki kizuizi mbere yangu, hata mtu wa uwi ni wangushe. Watu wanachonga sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka ni mkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachonga sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka mkosee Mungu wako.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yako.
Sema achana nao.
Kato kwa mola, kama kito rubuniwa. Nisawa na skali vitani, abadili nia. Ongeza bidii kwenye stage safisha njia. Funga masikio, fanya utakavyo kwa nia. Sikiliza ushauri wa watu, panapotakiwa. Ufikirie kwa kina, kisha tunga njube kwa vina. Wapo wengi wanasema, kwao, wapate jina.
Wacha sema atakavyo kwangu mimi
amba risina. Wanachuki binafsi, achana nao. Sister P, eh, achana nao. Wanachuki binafsi, achana nao. Mali brain, eh, usiwafate. Wenye chuki binafsi, usiwafate. Sister P, eh, usiwafate. Wenye chuki binafsi, usiwafate. Mali brain, eh.
The music continues on VOA Africa Music Mix.
That's your African boy.
Smile, baby, best out.
Is it crazy when it's all brand new? We on that phone like super glue. If anything that's saying true, please hang up. Can I come for you? Where you at? Can I come see you? Can I come for you? Where you at?
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Paul Mvouba, le vieux Lucien et Bata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Sita.
Na bongi fina konalo pango ya bolimo, na sovanda na tiba fenêtre, na ba porte, peinture na ba caro, be vitre na ba lustre. So kanazo fudela ibakate okena mutema moto kuma moto bakate
Eric Mandala Willy Mandala
motema e ponaki yo lelo lo bieko ki oboya yo elinga mosusu ibana mutema moto kuma moto bakate
Docteur Togo Alphonse à l'infini.
Yebana moto kina yonde okuli akipa. Pendant la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babotanga pona yo.
Vicky Poutou,
Zamba salanga pona yo. Gaïtan, nazonyo kongwe, bulimba nezonyo kolumbayi. Souci a bulimwe, liki a moto e bisike. Akokota paradis jamais. Ta family ndenge ata bonne lindenge nini soso bangaka moto te po batela ya yeba pusa mawe sili singa isoni ya kola kisana bato kena fuka mela kayo ata penza kisele ki mote asola kontinya ka kote ya ye Poli fute za yanzambe
Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur Mami Massimo Morvoto Gwemania Papa Moïse Alafou Richard Kabala et Yves Mboye le club
Lilona commune plus de 1000% Yo
Tadi ya nenet samuzu.
You are listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Hey, osiep na. Osiep gima ber ahinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko mok beyo. Mana mohero neno nyuni mana kongo. To kata kech negi ot. Oponyal mi kata gima kinirit rigo yawa. Yawa jog moko, jog moko, ma woya woya, kingi woya woya, manaka jog michieno, igal niya mu eloga katogeno, yawa katogeno, epinka, chirega jog moko, yawa jog moko, ma woya woya, kingi woya woya, manaka jog michieno, igal niya mu eloga katogeno. Katogeno, yawa katogeno. Yumoko wanya wacha tupende kiyomete. Yumoko wanya wacha tupende kiyomunyano. Yumoko wanya wacha tupende kiyomwezi. Kingi woya woya, mana kato tumichieno. Yumoko wanya wacha tupende kiyomete. Yumoko wanya wacha tupende kiyomunyano. Yumoko wanya wacha tupende kiyomwezi. Kingi woya woya, mana kato tumichieno. Osepe tobe, osep ni nyalo konyi. Mama not a ye, ni e. Lakini ni tere go siepe mamoko. Maga ole, maga njao. Nika kongo debeto yeno nyalo ngeoni. Kata mupongo gunia, kata mana dunia. Lakini ni se ni wodi mama. Ni agi moro matina ritra kutat marach. Toda komi. O siepe tobe, o siep ni nyalo konyi. Mama not a ye, ni e. Lakini ni tere siepe moko. Nika kongo to yeno nyalo ngeoni Kata mupongo kunia, kata mana dunia Lakini nisenu odi mama Miagi moro matina ritra kutat marachi Toda komi
Yumoko wanya wanya tupende kiyomete Yumoko wanya wanya tupende kiyomu kinyano Yumoko wanya wanya tupende kiyomu yesu Kingi woya woya, mana kajwa tupicheno Yumoko wanya wanya tupende kiyomete
Konya to konya, lakini pakrok go mago to nono. Osiepe moko bende jo wondore nono, ngare nono, to bende ongo go. Maduma piny ni to bende do, ma inki sungori ga to karido. Inki dua konya to konya, lakini pakrok go mago to nono. Osiepe moko bende jo wondore nono, ngare nono, to bende ongo go. Maduma piny ni to bende do makapo de sungori ga to karido
yomoko wanya wanya to bende ni yomunyano yomoko wanya wanya to bende ni yomunyano kingi woya woya mana kato tumichieno yomoko wanya wanya to bende ni yomete yomoko wanya wanya to bende ni yomunyano yomoko wanya wanya to bende ni yomwezi kingi woya woya mana kato tumichieno
mana majalade toda komi kata kesh kai mana mimula mula toda komi kata kesh kai mana mobendo ngeyo toda
kech kai mana maradie toda ko kata kech kai mana machalat toda ko kata kech kai mana mimula mula toda ko kata kech kai mana mobedo ne toda ko kata kech kai mana maradie toda ko moko wa dawa to bendiki yonge ti yo moko wa dawa to bendiki yonge nyano yo moko wa dawa to bendiki yonge wesa ingi moyo wa mana ka to michiano yo moko wa dawa to bendiki yonge ti yo moko wa dawa to bendiki yonge nyano yo moko wa dawa to bendiki yonge wesa ingi moyo wa mana ka to michiano
than honey and less than half the calories, the African music mix.
African music mix
on the Voice of America.
Bye.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America. home to the sounds of the continent, where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.